Yeah. Happy. Mama toy. So. Mababu pupondo. Kweli siku ikati lala ngophotho. Lukhuphiswano lokuchutywa kobuchopho. Umfutho kengqondo kungundondo kunenkonzo. Mababu pupondo. Kweli siku ikati lala ngophotho. Lukhuphiswano lokuchutywa kobuchopho. Umfutho kengqondo kungundondo kunenkonzo. Izinga selakhuphuka. Selakhuphuka negqwerhela lisithunuka. Ngcambaza sibaza kolunga. Kudala le ndlela yonyusa. Naye babekyuca chitheka lo mabhunga. Izinga selakhuphuka. Selakhuphuka negqwerhela lisithunuka. Ngcambaza sibaza kolunga. Kudala le ndlela yonyusa. Naye babekyuca chitheka lo mabhunga.
Yimane kusesho. Ndiqaphele zonke sithetha ubhaki. Sibhasa nywe, sibhasa nywe. Yimastin selirhanga. Mpholisa amanxeba nam. Ndimsalela uqhaqa. No respect for his brats. Fika sikhona egame. Man, it's funny how they street. And they claiming to be gods. I let my gun glitch. As I pay a visit. I'm a goblin with my lyrics. I'm a dragon in my dungeon. I spit flames. I'm equipped for fate. Just receive her. Cut the crap ex. Ukufika sa misinta. Sepagneta creature. Saziwa ngotisha. Banomono nantika. Sefloja besika. Skena kwi inbox. Bayo yika shabu prok. Ayayo nyanya kele twani ya ngunwe. Sita li shok. Wana. Chichok. Wapika ni chifok. Yonji penya miyen. Nitake tegele nyue. And if I ever switch. Can't pull it then I die.
Izinga selakhuphuka. Selakhuphuka negqwerhela lisithunuka. Ngcambaza sibaza kolunga. Kudala le ndlela yonyusa. Naye babekyuca chitheka lo mabhunga. Izinga selakhuphuka. Selakhuphuka negqwerhela lisithunuka. Ngcambaza sibaza kolunga. Kudala le ndlela yonyusa. Naye babekyuca chitheka lo mabhunga.
Sibaza vuka usilwele. Abonise nguwe kwasekuqaleni obephethe. Nezamandla ubuqiliba obungangabakho. Ewe unabo. Bamandele kusineka abathandabuzi bakho. Uphondo mabalibophe. Chunce ndiyane ngolwimi lwenkobe. Ihlatyanise lihlatywe ngohlobo. Ihlohlwe irhuqe lingaphi elahluyihlo. Ichazi ichophe. Ngubani azawudlulisa kwizizukulwane zithetha ntonye. Ngubani amaqhalo izatyo ndizafobe. Ulwimi lwethu ngumqulu wethu oqulathi imali. Ebesingekayibhali. Bafana bami heyi zifikile iingcali. Amazinga walingani. Ezi ngoma zimnandi. Ewe ayihlangani ayifani nakudelelwa ngamakhwekwe. Zihlanjiwe impondo. Ziyicuba buchophe. Kululuqika amagama ilandelela imiqulo. Zinkulunyuka. Sibetha ngendebe endala umfutho wohluka. Sandi saphuquka.
Izinga selakhuphuka. Selakhuquka negqwerhela lisithunuka. Ngcambaza sibaza kolunga. Kudala le ndlela yonyusa. Naye babekyuca chitheka lo mabhunga. Izinga selakhuphuka. Selakhuquka negqwerhela lisithunuka. Ngcambaza sibaza kolunga. Kudala le ndlela yonyusa. Naye babekyuca chitheka lo mabhunga. Osho. Babuphondo uphokumisa ingqondo asibhabhisa imantshontsho kule inkonzo ukhonza ungena mkhondo rhoqo sigalala ngophotho eziko esikatakhonto sithi nqokonqoko zinobugoxo indlondlo yemibongo uphilisa injongo tshutshiswa lithongo lithi mandi sidwele sam isixhobo ziinduku zomlomo ngoba ndivuthiwe kubuchopho ndaliwe ngolu hlobo andichophi ndimele isimoko andinokhanqa ndigadla ndiqhuba incoko ndwadla ndlongondlongo iba ligqakho isitanza sikhona isihloko asimagi beke maxoko ndasingahlengahle iphanki bethe ntloko sigange singena amabhongo ubuncane bamazwi aphoswa ngekho sirhorho sikhona ezingena koronko umnyanga benkonzo asipithi usipazi uyasipitha inkinga asifike ziyamathi azimisa zibhuthe kongcaba kosipita ndaxhoka ngusipazi samdisa kanti bekhulu usipazi dlala usifisa hluka ngendlela zomnikwa ingulo kwabantu elichizi iyeza lokuthobalalisa umelelisa eqenamathambo kwintsizwa liqhinda lentambo majita isikhiya sisisa zithixa amatsango obugqitha iqhinga lobakho sofika sezonyakathi sasisiya sibajika ngosima bunzima kusipazi yontwintsha kudala wabasinda abadino mamyeke nathi nasagadla abathwana abangqina asingabavina le nto bakuthi sisigxile mababa uphuphondo kweli siku ikati lala ngophotho lukhuphiswano lokuchutywa kobuchopho umfutho kengqondo kungundondo kunenkonzo mababa uphuphondo kweli siku ikati lala ngophotho lukhuphiswano lokuchutywa kobuchopho umfutho kengqondo kungundondo kunenkonzo izinga selakhuphuka. Selakhuquka negqwerhela lisithunuka. Ngcambaza sibaza kolunga. Kudala le ndlela yonyusa. Naye babekyuca chitheka lo mabhunga. Izinga selakhuphuka. Sela kuquka negqirhela lesithunuka ngcambaza sipasa kolunga mdala le ndlela yonyuka
sabe
nababekuyuca kuzitheka lo maphunga sho